Yeah. Oh, Mister, Sky Boy, we know younger stars. Baby, young boy, to super flighty. Baby, young boy, to super trainy. Baby, young boy, to super flighty. Baby, young boy, to super trainy. Charlie, 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 mwana iwe. Okangambo, gonza trainy. Obundo, gonza flighty. Charlie, 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 mwana iwe. Okangambo, gonza trainy. Obundo, gonza flighty. Baby, yangu hakutwala America. Olibate, na baisiki wa kenzi bawe. Olibate, na baisiki wa kenzi bawe. Na niwe baby, come in America. Baby, yangu watu super flighty. Baby, yangu watu super trainy. Baby, yangu watu super flighty. Baby, yangu watu super trainy.
Baby, baby, baby. Baby, ninyo wangu kwenda. Baby, baby, baby. Kwenda kutwaro wange kuramuze kominite yange abaitima kwenda chivalume abenuku kwenda chivalume. The way you shake your body, the way you shake your body. Do 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 the way you do.
Baby yangu watu super flighty. Baby yangu watu super trainy. Baby yangu watu super flighty. Super trainy, Charlie Bible bundi kubiza. Charlie Bible bundi kubiza. Baby chalo talintwa lamba zaire. Baby chalo talintwa lamba zaire. Abasiri bawe bagonza sente. Abasiri bawe bagonza sente. Sente baby nyowe tinyine. Sente baby nyowe tinyine. Echo bugaiga baby nina kusoma.
Echo bugaiga baby nina kusoma.
Baby yangu watu super flighty. Baby yangu watu super trainy. Baby yangu watu super flighty. Baby yangu watu super trainy. Baby yangu watu super flighty. Baby yangu watu super trainy. Baby yangu watu super flighty. Baby yangu watu super trainy. Sky boy, obista. Yeah, yeah, yeah.